lollipop, with your friend the lollipop, 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 downtown lollipop, 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 with your friend the lollipop, 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 downtown lollipop. Ninapenda kulamba lamba na kwa katamu wake. Alfa lollipop mshika maganda na kwa katamu wake. Eti ninapenda kulamba lamba na kwa katamu wake. Ninapenda lollipop mshika maganda na kwa katamu wake. Lollipop, lollipop, katamu wake na nisopo. Uguna macho wetu kwako, unaigamba bila wako. Nina utamu unoga. Baby, I got this in a soda. Let me make you hotter, make you soda. Let me hold you tight, make you love. Papa, you're the best thing. Papa, I need to do it. Papa, you're the best thing. Papa, oh yeah, yeah, yeah. Come on, baby, we can stop it, baby. You're the one I'm in my life. You're the one I'm gonna keep. Come on, baby, we can stop it, baby.
Ashima kwetumia
kiwa na pesa kushika
abujali kusia
ashamumo mpendele kibidi rongongo aisha zibalebi ya ni nishosho 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 iyo 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 kama doji kuhikosa siwezi mwede nina ni maliza nikele kwezi kubatiza kama doji kuhikosa siwezi
DJ Blanca on the mixing.